Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 98.
Basic Dialogue. Dialogue for Fluency.
Nipatie mkaso kukatia ua wa miiba. Chukua. Ukimaliza uje tukate nyasi uani. Hapana. Wewe kata nyasi peke yako. Mimi nina kazi nyingine. Kazi gani? Maua yanahitaji kupaliliwa. Kwani magugu yamemea? Tena. Usisahau kumwagilia maua maji. Haya, tutaonana baadaye.
End of Unit 98.